Fit girl bend down set it. Dona juliza ulishuka kama mana moli zaliwa gaivo. Na yozigo na rosa kwa na maringo. Mali unapita kila mtona vinja shingo. Sakyo ni kutembea joke ya kufanya stingo. Ay dada 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 unani bamba bamba bamba. Jona penda iyo face mependa iyo waist. Lakini turn out a 10 kwa sianda. Nakambika sana vilu kyuni mejichoro. Basu nafiga chupa coca cola. Na saku touch touch kuna vile na ningora. Mani kwete gigi juro yangu shape on. Nipakizi go down, go down, go down, down. Zigo round, kameri go round, go down, down, tana round. Basi baby girl, zigo down, 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 down. Bake shiki down, nifanya basi zigo down. Go down, down, down.